PSB.
Are you the boy?
PSB music, baby.
No better.
When say no nam taka, dem want to zungu nishina ebwana. Me nam taka, dem want to tanga nizaina e diama. Me nam taka, dem umsomali nishina e mama. Me nam taka, dem want to chaga nizaina ebwana. Eti na yule wake kisura, mara akipota bwana chura. Wangu nampenda sana mi, yamanisha mwambia mama. Eti na wakodanga temeke,
aliamzidi beni wangu.
Kona na bwana wakinondoni,
aliamzidi beni wangu.
Wedanga la kola mikocheni,
aliamzidi beni wangu.
Abuzi la kola kinondoni,
aliamzidi beni
wangu. Unamjua, unamjua mama mtu, unamjua, unamjua danga langu, unalijua, unalijua. We mwenye kibegi mgongoni, mwenye kikuko mbuni, mwenye kidani shingoni, mamtu anabogela siku. Jamani waonyeshe, we waonyeshe, mamtu waonyeshe, we waonyeshe, nasema waonyeshe, we waonyeshe. Afido dido, anipe ilo zigo. Fido dido, anipe ilo zigo. Jamani fido dido, nipe ilo zigo. Fido dido, nipe ilo zigo. Ujamani uyu mtoto michezo yake ni alana lana. Ikifikaga usiku minashangaga inabana bana. Jamani kumbe utamwe, kumbe utambona mkusema kumbe utamwe. Lamba lamba, lamba lamba, anjiri za ukwaju, niza maziwa. Plomeka kumbe demu bwana. Wese nuna mtaka demu wa kizungu nishinae bwana. Mina mtaka demu wa kitanga nizainae diama. Mina mtaka demu msomali nishinae mama. Mina mtaka demu wa kichaga nizainae bwana. Eti na yule wake kisura, mala akipota bwana chura. Wangu nampenda sana mi, yamanisha mwambia mama. Eti na wakodanga temeke,
aliamzidi beni wangu.
Kona na bwana wakinondoni,
aliamzidi beni wangu.
Wedanga la kola mikocheni,
aliamzidi beni wangu.
Abuzi la kola kinondoni,
aliamzidi beni wangu.
Ujamani udada na shika chini, sui ni tatizo. Uwa ni anakipini umejo na ilo zigo. Na mala kunyo na mime kanzisha na fujo. Basi mina ondoka nae, mina ondoka nae leo. Mina ondoka nae, mina ondoka siyo mchezo. Mina ondoka nae, mina ondoka udome. Na wana uashwa,
na wakuna,
wana upele,
mzima.
Una wana uashwa,
na wakuna,
wana upele jamani,
mzima.
Ukipaka mate kwa mbele na teleza. Na ukipaka mate kwa nyume na teleza aga. Ani mitoto ya CSB zimeamua. Uwe mjomba beka, hana kubayu iti sharo baro. Hana kusalimia peloti baba yake na salmini. Heshima yako ankotize boss. Jogo piano Nduduji. Hana kusalimia sana Chibu Gustavo. Wedi swagia. Thank you.